Mod Studio.
Hey, if you want it, don't fry. Hey, I wanted to make it something hype. Hey, naomba sikia my baby more. When you want, no one fano. Nikipi nifanye bila kukuwaza wendo mejiweka. Hey, nipende nikupende wala usiwe na tabu. Our love grow never leave me. Sije kuwaza wala kunichiti. Wataja nicheka. Baby tufanane like masuti. Kwenye bedi ukinipa mara mafura. Sio sili wendo meniweza. Easy wish to see me sad my baby. Ya nini kose mara mafura. Sio sili hawatoweza.
Hey, take my heart, bring your heart. Nitakudekeza kwengine ne last part. Take my heart, bring your heart. Yeah, yeah.
Connect
you, baby.
Connect,
yeah.
Connect.
Una niwa gaga.
Unajua nyuma minisha umizwa mama. Hey, I was a kid like a chidi no mama. So fine, that is a good now you know my baby. How pass this lunge to here? I need the fura, equally when no many take I. I so like it too my baby. Mda huu unipe tena, niyonga zema. Siyo siri when no many weza.
Hey, take my heart, bring your heart. Nitakudekeza kwengine ne last part. Take my heart, bring